wattu musugabe lekku jogabe na heppani fuditingol jandeji di wobbe ke hulsi ngalla fe yakawere hinnaade di jandeji be cefike to bamako e kedeledi di
je suis pressé de retrouver
min kamide heppani san bantugol e kolngol midi yidi yidoyde honorabe am class goto min kadduraki ham kasen ka fe heppere gonnone amen fewre fuditingol jande min ka chaldi am watanay fe jandene min sikitaki fe jandene waram fuditidde nay lewru novembre
net dali mara goy golbe tali kat
an hanis ko anda wi de kambe woni jikke leedi ndi pat fe tade mabbe mbata bangal ko golla ko ngono dango woni ko suudu bartidu sukabe wadi fewde e sukabe le koy mali kedda nan salimata traore kanko ne horo jo parlement des enfants ngalure bamako
deja aux enfants
sukabe ni miden jelano dum en hitane mudune ne be ngarta wadde mudum jande nafow so jande ne bantama nay lewru novembre mu kay ko nafamu dum woni juuda min ka sanne ni woni be tinno yella ko jangete to ko be keban nafamu dum yella e tawe e dadon jurgol ele ande tiagal leedi amende hore edo andene fu wakat jom be bawi janginele dum yalla kambe dum ilu heba nafude be jangu
chose grande mais
sarabe gonbe to kay sikasu bamako mutti e tumbutu memi hala uritingol ido jandeji di so wonno holibe idun lato wobbe kay bihi hayban tafunno kabar mudum
avec les inondations
ko saraji mata di le tobo hitane hikaka an tiidno jandene fuddita ele wakat mo kolitino gouvernement o bami dabereji kewdi dungu odo mi badi ke timmode mudum wala fu ko minen kami andani bangal antijugol jande mi tay ko tobe ni so dum hebi wadde ka welam men sanne sukabe boyi juudi mi emili nay lewru novembre ndu ka be ngaram fuditide jande
sanon mena dunka so ka kalanke
dunke en jandeji hulti wide ido wattuji di jande wala di yu farati modo fewde e sukabe lukku yogabe denno be darra kala kumni be ko barli kol wattande hakilo on don nuku o yala jandeji di na pewa kettanna docteur murke dambele o dunke jandeji lullido pedagogue
le plus jeune
pandube mabbe be ana yawi gitinde sanne so bami fa vacances ji de juuti ana tiide juut mabbe du sanne be baawa fuditide jande hono heddibe saarabe ana haani ko wattana hakkile sanne sukabe le on do wakati mo be ngatta fe huune juude ana haani do yimbe le fu ngado be imadaraji bangal jande le leede amendi weedo dira juude yalla ido heba fuditide ele alhaali mujjudo fa wakati be tiido amen o ka wonno way wadiran yalla na hewte
suudu batidu sukabe dun no don taba be dar lamkobe be wattande hakkilo sartiji kala wattu sube bantina wattu jandeji di kedana fa andi salimata traore horejo parlement enfant ngalure bamako
trouver des solutions
fi de dabereji yalla yimbel be ndiyameji de yaltini de galleji mu em gondube hodude chuudi de college de nyalo mo hande o an hebato wona kanyu em dabereji do fi he yalla sukabe nyande fuso jande fuditi ka tawa be bawi jangude no be jidiri ele sultere dum so wajibi kina dum bantine kasen do fati be doma fa yeto leri ngaji sera tam subi kolita dum sabi do yottinam torda sanne sukabe kepube sanne kanyu en ka fewre bantu gol ecole
c'est tout ça
mistin wi dem darama academy ngaji fide dabare holde ndukuji sukabe lukoy mbawi nabede e mudun dongal utingol ecole o nyande 9 novembre 2024.